I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Well, Tam Konda is my name. Hey, Vusalam Togotela. Sakuba Nenzaba Tulapa. Let's see. Every sheep needs a shepherd. Hey, Stafunza Pokuchon 10, verse 11. Where it reads thus, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Hallelujah. Nemakama Jesu lawa. Jesu lo kuluma. Usiye na. Hey, umelus lo mohle. Umelusi lo mohle, umelusi lo beka phansi impilo yakhe, ayibekele timvu. Hallelujah. Not like a hired link. The Bible says Jesus is the shepherd, the good shepherd, not just a shepherd, but a good shepherd. We know ukuthi uJesu lo asivimba ekutheni siye ekufeni kwaphakathi. He became a shepherd. He protected us. Umsebenzi wemelusi is to protect, is to cover. Hallelujah. Then Jesus came and intersected. Hallelujah. Waqhamuka wafika wema emkhatsini wekufa nekuphila. Wablocka indlela ya ekufeni kwaphakathi. Zangena ekuphileni kwaphakathi. Ngokuthi yena athathe siphambano, yena ayolenga esiphambanweni. He laid down his life for us to have the life that we have today, the eternal life, the agape life. The God kind of life. Hallelujah. And even that agape love, we also have that love. It's just that we need to ignite it within us. Hallelujah. Because now we have the nature of God in us. So we are expected to live lives that emulate Christ, the lives that emulate our shepherd. Hallelujah. Because we all know ukuthi lomelusi okhulunywa ngaye lana, the thimvu lekureferenswa ngato la in the word of God, lomelusi bekahamba embili bese tiyamlandzela. Lokusho ukuthi whatever loku ngaba yi-threat endleleni, bekuqala kudibhekane nemelusi. Bekungacali ngetimvu bese kuyogcina ngemelusi, but bekucala kumelusi. Hallelujah. Nangabe uhlule emelusi vele kawufika etimvini, but nangabe ngeke endlule kumelusi angeke kufike etindlini. Glory be to God. Usho njalo kweJesu ke yena usiyena kumelusi lomuhle, ubeka phasi impilo yakhe, ayibekele timvu takhe, aqhubeke athi takhe timvu tiyalathi liphimbo lakhe, athi kukhona letinye letingekho la esibayeni. Ukhuluma ngalabanye because iziBhayibheli, I mean those that he foreknew, he also predestined. Hallelujah. Ukhona letinye letiseta, ukhona letinye letaba glorified, ukhona letinye letingekho lasibayeni kwanyalo, but ngesikhathi esifanele litawungena lasibayeni. Jesu umelusi lomuhle. NguJesu uyahamba ayotifuna naletilahlekile. Ukhuluma nje, ukhuluma netimvu lethembi kwakho, kuthi ikhona letingekho la, but ke tiyeda, because uyahamba ayotifuna, ashiye 99 ayofuna leyinye. Nangokumelusi lomuhle lohlupheka ngisho nangayinye, because each and every sheep to him is of value. Hallelujah. Ngamunye nangamunye umuntu uNkulunkulu umcoka. UNkulunkulu usithanda ngamunye nangamunye, usati ngamunye nangamunye. This Bible, he calls us by name. Hallelujah. Usati nangemabito uNkulunkulu ngamunye nangamunye. Wathi ngisho tinwele tethu ngalunye ngalunye, noma sekukhona selidubhukile, God knows, the all knowing God. Hallelujah. Kusho njalo ke lapha kuJohane 10 verse 11 uthi mine uthi I am the good shepherd. A good shepherd gives his life for the sheep. Hallelujah. So impilo yakhe Jesu uyibeka phansi, uyibekela timvu. Sisho sithi vuma kuba yimvu leluswe umelusi lomuhle longuJesu. Kude umelusi lomuhle kwedlula Jesu. Bonke belusi bahle ngokwetigaba tabo, but kude longafika kulezinga Jesu langena. Uma ufuna ulondoloteka, londoloteke kangqono, iba nebudlelwane nemelusi longiyena yena, the shepherd, the good shepherd, longuJesus Christ of Nazareth. Akwelusa umfundisi wakho, ungeluswa ebandleni, uluswe maybe kulawo ma auxiliary leaders, lawo affiliate ekhona, but umele usembamba lobeka cela impilo yakhe phansi uJesu umele usembamba lo akufele siphambanweni uJesu haleluya ngwele wacitha ingadi he bled haleluya wacitha ingadi yakugobhoda ageleda just for you nanga umele usembamba umele usemele umkholwe umele usemele umethembe bantu bayaguquka because umuntu wenyama ufana nawo wonke umuntu wenyama uhamba ufana neweza namuntu ujabulile kusasa kajabule. So when we need to trust in the Lord and lean not unto your own understanding. So believe that God is able to take care of you, take care of your affairs, everything that pertains to you. Ikubeke esandleni sikaNkulunkulu. Uthi yena ubeka phansi impilo yakhe, ayibekele tivu. So usho ukuthi yiba yivu lesandleni saJesu Kristu waseNazareth. Hallelujah. Glory be to God. So umelusi lomuhle ngilomelusi lobeka phansi impilo yakhe. Ngilomelusi lo risker ngempilo yakhe to protect imvu yakhe. Glory be to God. Kude kubelusi loke walahlekelwa impilo yakhe ngokuthi ufuna imvu tibe nekuphila. Hallelujah. Baye babale isho njalo lapha Jesu nakuchubeka. Uthi the hired link ushiya le timvu nakabona i-danger. But Jesu yena akakwendi loko. Uthi come what may, dam timvu ngiyadada ngiyatifihla esandleni sami. Siyasigona isho njalo ingoma. Uthi siyasigona yasinakekela uJesu Kristu loyo gama lakhe. So nangabe ufuna kunakekeleka, ufuna kuvikeleka, thatha impilo yakho uyibeke kumelusi longiyena yena. Ungabi yimvu le wayward, ungabi yimvu lengalawuleki, because thine kulo mbuso silawulwa ngamoya wankulunkulu, by the Spirit of God. So uNkulunkulu usinakakuthatha eveni umemukela angena empilweni yakho, umemukela njengenkosi nomsinzisi. You are given the Spirit of God, the Holy Spirit, and this Holy Spirit comes with gifts. Hallelujah. Utene tipho takamoya. That's why you find people bese bese sebacala kwenda tintfo le naturally mhlambe nine bangani bakhe leningamati akholwa nikhanze ukuthi siwenda tintfo letanimangalisa letintfo letitita namoya longcwele. These are the gifts of the Spirit. Sometimes these things you are born with, but at the right time bese they manifest, because ufike sekufika umnikati wempilo bese uyakuthukulula. So kwena kublozome what is on the inside of you. Hallelujah. So the gifts like the gift fanele netipho tekuphilisa bo word of knowledge. Hallelujah. You find that now you walk in the word of knowledge uNkulunkulu uyakukhona ukurevelela ukuthi kwentekani empilweni yakho mhlambe even for someone else. Now you start to pray for people and they get healed. Because those are gifts, deepo leto. So uNkulunkulu uti glorifya ngaleto deepo. Angikuthi anike wena. Bese ke bantu in return they give God the glory, because you've called the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So a good shepherd lays down his life for the sheep. Hallelujah. So umelusi lomuhle umelusi lothatha impilo yakhe ayibeka risk for the sheep. Ndobeka impilo yetimvu embili kunempilo yakhe. Nango umelusi mbamba. Umelusi lomuhle umelusi lesitimvu tilele abe athi intercedela, abe athi ncusela, abe athi celela, athi shweletela nalapho khona konakele khona, abe ashweleta kuNkulunkulu, athi shweletela sinkosi nalapho khona bone khona mane ungabavuzi ngokwemisebenzi yakho. Khumbula umusa ngozi nangokumelusi lomuhle. Lithi lapho setigula setilimpa noma ngabe titifakile kumelo dinginga, akazi umelusi angeni mine lapho ningeneleni nanisenibadzala nginifundzisile. Umelusi lomuhle akadzinwa, he lays down his life for the sheep. Umelusi mbamba umelusi longakhathali ngikwelusa leto timvu, because le timvu tisenhlitweni yakhe. Loyo umelusi lomuhle. Umelusi mbamba umelusi locinisekako ukuthi akalali akaboni ukuthi tonke timvu tivalelekile, tonke timvu tivikelekile, tonke timvu tisesibayeni. Glory be to God. Tonke timvu tiphephile. Nangoke umelusi lomuhle nalamhla sisho njalo sithi Jesus is the good shepherd. He's not like a hired link. Jesu umelusi lomuhle akafanani nanang lo tsengiwe wacashwa acashelwa kuto elusa lona ulusa because takhe le timvu lizidami timvu tiyaliva liphimbo lami. Hallelujah. Ziyamazi umelusi izimvu zenza njani, ziyamazi umelusi. So kusho ukuthi kudzinga ube nebudlelwane lobuhle nankulunkulu, kudzinga ube nebudlelwane liphilile naJesu Kristu kuze utaliva liphimbo lakhe. Liphimbo lemuntfu ulati ngekutsi nibe frequently nibe nekushayelana, nibe nekukhulumisana, nibe ne-conversation njalo njalo, more often nibe nalokukhulumisana. Glory be to God. So as long as ni engageana ma conversations, niyafunzana, niyaqonzana. So umelusi unuka njengetimvu, liphunga letimvu, liphunga lemelusi. Glory be to God. So usho njalo Jesu uthi simemnyango ngengcongcotho lo vulako ngisiyangena singene nababa esidle naye. Hallelujah. Kusho ukuthi ufuna union with you, ufuna oneness with you. So kuze umelusi akhone kuyinekekela impilo yakho ngokuthi wena umvumele uNkulunkulu wakati phoqelele uNkulunkulu ungena ngelisamo, uvume wena ngakho umlomo uthi uyinghosi nemsenzisi. Hallelujah. Usho ukuthi wafa esiphambanweni, wafela emaqala akho, bekangafeli akhe kodwa bekafela wena, usenobele kuphila lokuphakathi. Glory be to God. So namhla ke sithi Jesus Christ is the good shepherd. So ufuna ukuluswa kambamba, ufuna ukuluswa uvikeleke emadimonini, uvikeleke etitheni, emadimoni ahlala acithekile. Hallelujah. So all you need, ufuna nemvula mayina, uwele ufuna sambulelo, uthi phephisa wena. Mangitswa tsasa Jesu nje kakushiyo ukuthi kumbe uyahlukubetwa yini, but yindlela yokuphephisa. Uba nguwe lovula sambulelo ngesuku lohlupheka, ngesuku lapho khona lina khona litulo, ngesuku lesangqotho. Jesu uba sambulelo sakho. He becomes a protection, he becomes a cover, he is a good shepherd. So umelusi lo ngeke akujikele nini nanini, akahambi ngema emotions Jesu, because he is God. Hallelujah. Glory be to God Almighty. Ukutreat-a ngebunjalo bakho because wadalwa nguye, kude lokho konza wena akuconze kangcono kunankulunkulu. Hallelujah. Every other person can be guessing about you, but uNkulunkulu ngiyena lokwatika wena mbambambamba ukuthi uthintwaphi, mase kunjani, mase ugula uphiliswa yini, uphila njani. Glory be to God. Kude indumba lengakhona kuloya wena, lisho njalo iBhayibheli lami lithi ngubani ongaphengula Israyeli. Hallelujah. Ngubani ongaphengula Israyeli? Who? Ubani? Because wena you live a superior life. Christianity is a higher life. Impilo yetihlahla is a lower life. Hallelujah. Kuthi kumbe ungasetshenziswa inyamatane na netihlahla to attack your life. Evil spirits, they will always come. You see, those things will always come, but you are barricaded by the Spirit of God. Because he is the consuming fire. Uba sivikelo sakho, he becomes a protection. Noma tingavela timo uhlaseleke njengemkhumbi utamatame, but lo mkhumbi lo ngeke usinke, because lo mkhumbi lo, as long as kuna Jesu lo mkhumbi, lo mkhumbi lo ngeke uzosinke. Angavuke amagagasi empilweni, divuke timo, kube nema storms in life, but you shall not be moved, you shall not be destroyed. Sho njalo lapha na Paula uthi yini lengasusa kuNkulunkulu na. Hallelujah. Kusho singabe kweswela, ngabe kudingelwa, ngabe kuhambate yini, what kungasikhweshisa from the love of God? Kude lokungasikhweshisa. Glory be to God. Asime siqine, simethembe uNkulunkulu, sime simati kuthi uNkulunkulu lophephisanako, uNkulunkulu lovikelanako, uNkulunkulu lolwelanako, uNkulunkulu wesihawu nemusa. Utawukwendela umusa nanamhla, as long as you believe in him, as long as you trust in him. He is the God who never fails. Hallelujah. Where man fails, God doesn't fail. Hallelujah. Lapho khona umuntu ofika ahluleke khona, uNkulunkulu akehluleke, uNkulunkulu akehlula lutho. Usho njalo Luka 1 verse 37, Usi, for nothing shall be impossible with God. Glory be to God. Not nothing. Nothing means nothing. Hallelujah. Because God created a thing out of nothing. God created a thing out of nothing. Because He is the all-knowing God. He is the almighty God. He is divine. Glory be to God. Whatever you wish to have and whatever you wish to know, ask from the Lord. Buta nkulunkulu, nkulunkulu, yini elungisita ngayo kule simo engibhekene naso. Because God knows everything. Glory be to God. Hallelujah. Noma ngabe ngiyiphi challenge obhekene nayo, even if you need healing in your body, speak life to your body. My body is healed. My body is healthy. No demon, no devil shall attack me and prevail. In the name of the Lord Jesus Christ. Ufanana nene globe. My kaya globe. Ebumnyameni kusuka imiyane kusuka emavivane konke kubuthane la kiyo and roam around is because of the light. Unjalo umzalwane waba namoya engcwele. Hallelujah. Waphenduka ufana neyo globe leyo attract amademon ayeka vele but afuna kuhlala akhanze ukuthi iyashisa leyo bhalba kuhlaleke agcine ngeke iyaluka nje agcine ngeke iyaluka nje lamanye agcine afile solwa yingayinga nje around you. So because the anointing is that is the heat, because the anointing is laying them down, you see. So mothole nkulunkulu suthwe the right thing, mothole moya engcwele suthwe the right thing, because it comes with the anointing, the power of God, the very same power that's casting out ultimate demon, the same power lo mandla lawo laphilisa abantu bantu baphile kuleni ayakhona futhi aphinze attack those who attack you. Hallelujah. So you are going to flatter the very same power of God against the enemy. In the mighty name of Jesus Christ, we have been given that authority, that power. So if you pundi say, "Labo boskuchana," come back on the my spirits that are used to attack you. So kulume sebenzi umlomo wethu, because our ways they carry what we call the creative power. So if we nullify whatever negativity yakhulunywa to empilo yakho nange destiny yakho, sifike sikhulume sibusiso, si reverse amagama acalekiso, maybe tabo gogomkhulu, maybe kumbe tabo babu wakho, tabo mkhulu wakho, whoever pronounced the curse over your life, we speak a blessing, we reverse whatever was spoken against your life and against your success. See, Jesus says you are blessed and you become blessed. See, Jesus says there's no weapon fashioned against you shall prosper. Vele kwendeke kanjalo. Singaphumeleli leso sikhali sesitha, because we have spoken, because we have actualized a protection over your life, because the Spirit of God becomes your covering. Ngeke umbone ngamehlo moya engcwele, but you can feel the Spirit of God sometimes. Glory be to God. We are over even the anointing sometimes. You feel the anointing sometimes. Glory be to God. Sometimes it remains like it becomes nothing, even dormant, but it rises as per need. Hallelujah. If there is an attack, the enemy, if the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard against it. Hallelujah. That's the anointing. Glory be to God. You feel the anointing rising. Hallelujah. As long as you are a child of God, as long as you have developed a quality relationship with God, so you feel the anointing, you start to move and to be moved by the anointing. Just like it happened. Hey, lapha eBhayibhelini. Hey, sibona ashiya etingalish lapha inceke yaNkulunkulu. So Jesus is the good shepherd. Mothole Jesu, I'm telling you, usuke ufike uthole kuvikele kambamba, usuke uthole umshwalense wemishwalense ukuthi noma ngabe siwa wendlulile emhlabeni, they are guaranteed ukuthi impilo yakho is safe even after this life. Glory be to God. So ungancaneki futhi ungashaya nalivalo, wena thatha Jesu umfake empilweni yakho. Uthi bani uthini uma kwende njani, it's none of your business. Your business is the business of God. Glory be to God Almighty. So be conscious of Him who is able to perform the wonderful things. Kule mpilo lena ngitsike kuwe ke mzane wami ke Jesu ulekhambi lemakhambi. He is a good shepherd. He lays down His life for the sheep. Jesu Christ of Nazareth. namhla ngitsi kuwe sukuma unqume kabusha ngithathe Jesu njengeNkosi namsindisi nangabe kumbe boso wehlise amandla nasemthandazweni ngithi enyusa amandla ngeke ucele wehlise amandla emthandazweni simo sinje bathakathi banje emadimoni anje impilo ufuna ube aggressive in life. You've got to be aggressive in life. Impilo ifuna ukuthi ube aggressive. Ungacali ube ngibobo ucabanga ukuthi just because you are born again you won't suffer attacks. Imoto yohlala ikhona, you'll be attacked because unemibuso lephambana nalombuso lokiwa wena. Hallelujah. So I wish you all the best in whatever that you're doing. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I release a blessing over this soul. I speak healing. I speak restoration. I speak success. Everything, Lord, that is troubling him, Lord. Father God Almighty, I speak success. I speak deliverance. In the name of Jesus Christ, amen. Hallelujah. Bye-bye. All the best in life.